It's another Mad Shark production.
This is Tilico.
87 DJ.
Cassidy.
Ubusuma wapo mesu disitinguishi ngi wali pusala lo mutima bengi watila waliemba wali wamisha lo mutima ati kuikala tondolo lipusitiki pa mulumo kwa titabafuka unwashisha fya kufala kwa tilimoni lebo mbedi.
Washa matemera, kupianga panja, utandareko na wazako mata kukusha utazona munga ni chani kayo. Munga ni mwana zona. West nga kumbwela na wachiburu wabataniza kutosoti. Mama, 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 neshi ni dundu mwese.
Galaya, ukajibukisha baby.
Anabiti kote government wambika mo wachusha.
Galaya, baby.
miti kote government wapika muwanchusha.
Ifi wandisha mami kolio kolio wa malinso nebo.
Panda miti kote government wapika muwanchusha.
It's another Mad Shark production.
87 DJs.
Hey, we choking money. Mina Cassid, General Kanene, Papa Jose wa Muyaya, Mama Bipiana Wandila Foroshi, Eunice Kofuka, CJ the number one.
To all the DJs around the nation,
Messi Buku, Gifty number, Rafael Banda, DJ Bonanza, SKPSC. My source of funds, my source of bad. Mina Cassidy, 87 DJ.